Nyuwa chaliwa bweta vwa ministry vya njigiriza okuongera baizo obudde obwe byemizannyo akulira ekibiina ekigatta amasomero mu byemizannyo Uganda Secondary School Sports Association Justus Mugisha agamba nti emizannyo gyafuuka kitundu ku byenfuna mu nsi naddala mu kaseera kano ng'emirimu gyakkekwamu basomye nga kyetaaga okuwa emizannyo akadde. Mugisha agamba nti yankiza abaana nga bakyali mu masomero okubakkiriza bazannye era baagala emizannyo ebijjidde nga amasomero gateekateeka okukulawo olw'olusoma olusooka omugenda okubeera emizannyo egy'okuvuganya ennyo naddala omupiira. Ono yekokkodde amasomero agakyazannyisa abatasoma saako agazzaayo abaana okutuula ekyomusanvu ng'emyaka gyabwe masomero ga primary giba giweddeko. Mugisha agamba kino bagezaako okukirwanyisa olw'okusaawa obwenkanya n'okuvuganya okutuufu mu masomero.